Simbaluo, simbaluo, ayudo nyathi go nyango, ayudo nyathi go nyango, asimbo jawer sauti yangu, asimbo jawer sauti yangu, asimbo jawer mae duonda, asimbo jawer mae duonda, maisha yangu sina furaha, oteng maisha yangu sina furaha, ani ngima duto aonge ga mor, rateng ngima duto aonge ga mor, omiyo tinde uluonga raura, gino omiyo tinde uluonga raura full full, aduto ayiego, ogwela duto ayiego, nyaduono ka gie lina wer nade, ano ka gie lina wer nade, maisha yangu sina bahati, maisha yangu sina bahati, bahati nake nodhiga kanye nonge penjo, ani mich maga nodhiga kanye chwanya, to koso nodhina ka jobilo takia, koso nodhina ka jobilo takia, to koso nobina ka jobilo mondo otieka, omiyo tia dang ka ng'amora legra anti dong' ing'eyo mano, tia dong' ka ng'amora wuod Phoebe dong' ing'eyo mano, gima akwayo, ani gima akwayo, rateng' gima akwayo heshima idumu, gima akwayo, meja gima akwayo, wuod Oloo gima akwayo heshima idumu, omiyo konyuoli Musani furaha kwako, wuod Phoebe konyuoli Musani furaha kwako, wapi Prince Inda, konyuoli Jawaya furaha kwako, konyuoli Padri, ani konyuoli Janabi, yawa konyuoli alot mor jo Kristo, omiyo kawuono, ani kawuono, an joluo kawuono nonga ywak malit, onagi aywak, an joluo aywak, koth ajwang' aywak akwayo piny, koth ojwang' aywak akwayo piny ngima, yawa kachwanyo ng'ato to wena, kachwanyo mashabiki to wena, jangoma kachwanyo ng'ato to wena, nyathi kijaki kachwanyo ng'ato to wena, koth nyagoro kachwanyo to wena, ni ngima mar piny bahati kwetu, Fred last born ngima mar piny bahati kwetu, aungo ngima bahati kwetu, ani koro ma to jaweru, ma upcoming ongla rumba artist, mong'ere gi nying mar Otieno Chogo wuod Jwelo, koro wakupore turu mondo watiur kanyakla, gi sani to dala mantie santa en mana dala Migori County, takwau ni umed subscribe kendo u download gigenagi, ero uru kamano.